Witty beats go crazy.
Chile One, boy Cash J Morgan.
Sumani seke sana, senina kukondepo. Nambo ni tinki sana, ngati ni voimba mukazi nkalache. Pepa bambo samwana ni moteli zikalibu kwana. Bambo zihona, pepa zaka figati zaka hona. So chabi, so chabi, so chabi, so chabi ndi mwenye. So chabi, so chabi, so chabi. So chabi ndi mwenye. Wachani chofu na kuni kontolo la sori. Ndiye mweni nini nane ja. Niwe chabe ule umushe sumani chile. That's not my problem. Yoni kani ya kosa nifakemu. Ndiye mweni nini niziwa ndala mazanga tiza mbili. Musan kontolo lakini kukwale wali siye nikole. Seke sana, senina kukondepo. Unambo ni tinki sana, ngati ni kusamba mukazi nkalaji. Bepa wambo sama na vova la bali bebango posita. Wambo ziona, beba zaka vikati zaka ona. So chabi, so chabi. Chani moba, piwa na msina singoli osoba. Sininga kuna meni boza, kani ya chikondi kulina ni maloza. Nisiye ni so chape, sinike ya ringa ono wakame. Nineke ni amake, musa ni meke. Beta fuli tuminko, so chabe. Tani kunipasa zina la bingo, ya isi ningave.
Na vili mba nifuaka na tre. Wafuanka pwe batinshaka na ke. Ale moneka shana lende la pe. Wafuna nika visie batinshaka leke. Dasuna nikondepo soche. Nyimbo zanga usa streame soche. Bati uzafunika ukose. Cause nikachosa iza endo lila konse. When God says yes, kulibianga chite reverse. It might take me 5 years. Cause patience is the key to success. Ukama ndine chakora nishinaiwe. Kama ndine hule nishinaiwe. Dandine kawala la sinichilaiwe. Ndiye mweni nini sinichitilaiwe.
Sumani seke sana, yeah. Senina kukonde. Unambo ni tinki sana. Nkani ya malavu mukazi nkalaji. Pea pa bambo sama na patina balibe wango kolewa. Bambo zihona pewa zaka fikati zaka hule. So chabi, so chabi,
so che.
So chabe, so chabe ndiye mweni. So chabe,
so che.
So chabe,
so che.
So chabe, so chabe ndiye mweni.
44G Music.